your mustache kicks now.
Fine, top fool.
Oh shit.
Kill it in a nail to a mini host. Kim Ho.
Akili ya kita, akili ngambo. Samake mdanganye kwa chambo. Tusha vua vua majigambo. Long time tusha bambanya mipango. Ugali kwenye meza mwanaume.
We don't joke.
Kio vipodozi wanawake.
We don't joke.
Wasane la mic.
We don't joke.
We don't joke. Kamata kamatika piga dhile mita mita. Ukikata katikika ukipita pita pita. Kamatia tita tita ukikunya lita mililita. Mililita.
Wamea ukatumikesha guma lina penya mita yao. Na tushikiki vyema bado tunavuka buda zao. Wamea ukatumikesha guma lina penya mita yao. Na tushikiki vyema bado tunavuka buda zao.
I say kwenye budu dani,
we don't joke.
Yeah. Atuna ushindani,
we don't joke.
Yeah. Eti nene nene nene,
we don't joke.
Yeah.
We don't joke.
Mambo kwenye no, mambo pingili nye, itisha samho. Na mene kupe bila se, vina vina kaba kokos, mefika payday. Street in hazi control, simbole api pisti me, so how comes? Unani chungu zangu live sindo sometimes, yeah. Minajitungi zene live.
Yeah. General,
kongwe,
yeah. Kongwe.
Milima mabonde, acha nisonge nigoke, vote nikombe nonzoke. Was konde, nakupa hip hop. Kama na vivo jinyonke, sindonga finally hit. Nani nere konde, tazama street na vozi control. Analiza nani manyo chani general. Almost touch with a phone call. Uliza who's the boss, kelele kali Kimbo.
Wamea ukatumekesha, gumalina penya mita yao. Na tushikiki vyema, bado tunafuka buda zao. Wamera ukatumekesha goma lina penya mita yao. Na tushikiki vyema bado tunavuka buda zao.
I say kwenye budu dani,
we don't joke.
Atuna ushindani,
we don't joke.
Yeah. Eti nene nene nene,
we don't joke.
We don't joke.
Fine, top fool. The WTP house yo. Kokomo's touch, can't you see? Trillion, trillionaire. Kongo General, Mr. Novia, we don't care. Yeah. Kongwe.